a majji darbe fonkolcha ango Burkina Faso ke sattira watan hordofu dani alabar rasha mullacha tur birra darbe kesa churri bahe tokko lultoni republic africa wala kesa central africa republic yemu civilota ittisan akka lultoni rasha dudadubbe isani jiran mullis ragalen kuni mallatto mullata kirmanna rasha isa anti africa irratti dabaladufe kan agattisanuda president rasha vladimir putin ya irasha fi africa isa barakuma lamafi kuda sagal hoggantota siyasa fi dinagde hirmachi sirratti imamata ala biye isani kesatti african akadusta kabdu yesani ya ichi micho marasha fi africa kesatti malamari ha akaume waligalte ragenye raje chudani dubatani turani puti ya illa mafani onkolole sakesa saint petersburg kesatti tatifamura fi karofani inijal kaba andara galana burracha ratti kanagamtu magala sochi kesatti fane diplomasi akasumasi waligaltene shawarana konna energy fi kanen biro dollar billioni hedduti tilmamamu maddisi sera jechudan dabani ay chekindese Roscongress Foundation jedamu kimera Moscow Roma barasirna socialisti biyotan Africa walin ture isa barakuma kuda sagale fi sagaltami tokko kase kufujal kabe boda arbitra gallakifte baade yero amma walati dufenya ala sana ture aronsu jalkabdeti Rashan Roma imma siyasa fi dimmota biro isa warren biyotan lita irrati iye fadanin ala kantae umudani Africa ti devia jirti University Seton Hall kesatti direktera qorannoo Rasha kan ta'ani Maxim Matusevich yaada kennanin akkana jedhu.
As did the Soviet Union before, an alternative vision.
Akkuma Soviet Union gochaa turte amma Rashaan biyyoottan Afrikaatiif ilaalcha addaa dhiyeessaa fi jirti. Wanti ilaalcha Soviet duraaniif Rasha amma wal fakkeessu mormii biyyoottan lixaarratti qabanidha.
Babalachun milishota fintaliyota warren islamumma dallaban akkasumasi hoggorri biro Afrika kesatti heddummachuun isa akkanoltoonni Rasha miila isaanii galfatan gargaareera. Haalli kuni Maali kesatti sababa jihadistootaatiin loltoonni Fransisi akka seenanu karaa baneera. Akka xiinxaltoonni lixaa jedhanitti waraanni dhaabbilee dhuunfaati ajandaan Rasha akka ol ka'u gargaareera. Kunis waraana dhuunfaa isa maqaa Wagner Group jedhamuun beekamu isa saa'iba Vladimir Putin Yevgeni Prigozhiniitiin to'atamu kan dabalatudha. Vladimir Putin dhaaba dhuunfaa kanaan walitti dhufeenya kamiiniyyuu akka hin qabne himuudhaan haalaniiru.
It is not the state. It is private business with private interests tied to
dhaabbatichi kamootummaa miti qabeenyaa dhuunfaa kan fedhii dhuunfaa waliin wal qabatedha. Humna energii yookaan annisaa maddisiisu. Hojiiwwan biroo kanneen akka warqeef dhakaawwan qaqqaalee oomishuu irratti kan bobba'edha.
Dhaabbata qorannoo The African Center for Strategic Studies jedhamu isa qaama ministeera ittisa United States ta'e kan hoogganan Joseph Siegel yaada Putin irratti waliin galan.
Every place we've seen Wagner deployed around the world and in
addunyaa dhaaf Afrikaa keessatti bakkawwan Wagner bobba'e kamittuu akka arginetti Libya, Sudan, Mozambique, Republic Africa waaltaa yoo ilaalle humna diigumsa uumedha.
Akka siigaal dabalanii jedhanitti loltoonni dhuunfaa warreen bitaman meeshaa Rashaan hoggansa dadhaboo Afrikaa irraa bu'aa dinagdee fi kanneen biroo ittiin argattudha. Loltoonni kun warreen taayitaarra jiru gargaaruu malee lammiilee biyyattii gargaaruudhaafi akka hin taane kan dubbatan Joseph Siegel Rashaan loltoota bitaman bobbaasuudhaan odeeffannoo dharaa facaasuu filannoo keessaa harka galfachuu meeshaa waraanaa dhiyeessuudhaan bu'ii biroo argachuu fi walii galtee dhoksaa taasisaa jiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gabaasa Rippaabilikii Afrikaa walakkeessaa keessatti sarbiinsa mirga namoomaa miseensota waraana dhuunfaatiin raawwatame ibsu qorachaa jira. Karaa biraatiin immoo waraanni dhuunfaa Rashaa akka tiksitoota sabaa ta'an ol kaasanii dubbachaa jiru. Kunis fonkolcha aangoo bara 2021 raawwataman irratti xiyyeeffate fiilmii The Trust jedhamu keessatti agarsiisameera. Fiilmichi Rippaabilikii Afrikaa walakkeessaa keessatti hojjetame kun gargaarsa maallaqaa michuu Putin kan ta'a Kan Yevgeny Prigozhin Mali kesatti barakuma lama biddama fonkolcha ango warre rawatan akalol tota isani lenji sanufi warana rasha fayadamani United States France ayaru loltoni suni warren Wagner group jedamanu akataan dubbatu Mali kesatti yemusi mannan loltota kanafi tasiba mature alabar rasha akafar samature fi dimane genya ratti akadiddan ummata mundade dubbatu niyagel batayoko ogesi siyasa Paris ke sajiratan jarbia miti motumma African Security Sector Network jedamu isa imma haqafi nagenya irratti ojjatu kanogananu akalaje
2013 the Malian population were enthusiastic
barakumala makuda sadi yemu warren fransai biyetti senan lamilen mali hundu miragari dan simatani turan har dammo azirachu hin qaban jechudan yemu morman argitu dugadu bachu wagala mafi sana ol kefet wanti fransai ratirawatan yora sharatirawatan nandin kifisu
biyotan afrika firumma biyotan umfati walin kaban isu dafi fadi agarsisa jiru jedu bagayo konitte dabaludan White House yae United States fi Afrika isamarsa lammafa duma barakana ke satti taasisu dafi karofate jira gamtan Europa investment team urami soma hara dollar miliona ibato kofi milioni sorbatani lama akka ojira oichu himera Sochi dhaabbata China isa Belt and Road Initiative jedhuuni dorgomuudhaaf. Chinaan karaa dinagdeetiin michuu Afrikaa ishee guddoodhaa jira gabaasni gabaasota VOAtiin walitti dhufeenya Raashaatii fi Afrikaa ilaalchitee qophaa'e.